soxna ay sama mursal seenante bi door dara du aw du ndëg du leneen rawante na nag door jigéen mbaa sorgu mbaa kenn loxom daal mos maa gis mu xàcc ko door ci kenn mbaa dara lumaa nag mu jihaat ci yoon yàlla moom ñëpp moo leen di gën a jàmbaare ba buñ citee ci moom la ñuy làqo si ci jihaat rek lay door a jaaseem di jihaat ci yoon yàlla waaye bu dul loolu mu mos a gis mu xàcc loxoom door kenn mbaa dara mu ne it ma sees koo def dara loo xam ne ci bakkanam dong la yem moo fayantoo ca kooko bu gisee tay ñu xotti orma yàlla mu taxawal yàlla sawal yàlla waaye moom ci boppam moom kenn du ko def dara ba mu fayu ci moom.